Yeah, ay, hey, sipendi zo form kwani Jumoro alishuka na mali mtana kirambo sanga uko flani Chela ilishak sama juini ya nani Kumbi wangasa likuwa shamseti Boy alishindo ni gani no mano wezi pata nangyosa ni itagwa nyoka api Stories za nyoka no staki Nasianga squeeze vijana meshika na shindo ameshikia wapi Minerals za tu marangapi kuminge stage tukangusha mabati There's too many fish in the sea ni saa kuna shark na kuna tilapia Kuna wenye ukulaga viviti vibana kuna wenye ukulaga mafi hey, Niko idha Hey, vile takuji na wasi hey, Asha nambaga ni soft hey, Nika mwambaga reverse hey, Okay what hey, Drop it like baby ya slots hey, Aka nambaga ni soft hey, Nika mwambaga reverse hey, Niko idha hey, Vile takuji na wasi hey, Asha nambaga ni soft hey, Nika mwambaga reverse hey, Okay what hey, Drop it like baby ya slots hey, Aka nambaga ni soft hey, Nika mwambaga reverse hey.
Kuna sosla ni mtani ya na gari lakini ya udedi mambotch Hata na shindo ni aji I thought tukiwa na ganji maskimbi uflock So mina wefaki upiganga shao mangware kichatu kondani ya bafu Mwini wa safi na chazanga chafu So ni nanguna wawili wa tatu shindo matafu Maskani na kunyonga puji ya njoti Nito kunyamba kusema kwa ploti Nita ni baba jugeri ni foti Hata joja beki shika si choti Fika kahawa ukule makofu Kimza baridi joshika kikoti
Juna nikali utakula maswaki
juna Niko idha, hey, vili takuji na wasi hey. Asha nambaga ni soft eh, Nika mwambaga reverse eh, Okay what eh, Drop it like baby ya slots eh, Aka nambaga ni soft eh, Nika mwambaga reverse eh, Niko idha eh, Vili takuji na wasi eh, Asha nambaga ni soft eh, Nika mwambaga reverse eh, Okay what eh, Drop it like baby ya slots eh, Aka nambaga ni soft eh, Nika mwambaga reverse eh,